Celeb da Palma.
ZJ Palmer.
See those dumb buck here. Can't tell the pressure about the boom boom grave.
Palma, Palma.
Kulava kundenga ni lazima ni kuteke.
Attention.
Selecta Palma, dropping nothing else but the maddest and the baddest playlist. Oh.
Hey, tell your body good on it, I'm at me.
Mix Masters.
Palma.
Me represent for the girls and one.
DJ Palmer, aka the Dancehall Hero.
She won't say you can't handle body we hot. Take time, boss, a bad wine for me now. The way your body good, you need to give yourself a clap. So make your body clap, make your body clap. Some girl need to retire, cause them turn your fat. You know if you make the body tougher than a piece of back. Me love it when your wine good on and your kumo back. And make your body clap, make your body clap. Come ya, come ya, come ya, make me give your body a slap. Fling up your body, feel me, you better no tap.
Palma, Palma,
Palma. She thick and tap, she better than the clock. So bring your pussy, come over your suit and make me wet me cock. Some girl pussy remind me of me lyrics, them we slap. Your pussy put up a challenge, but khaki win the match. Come make it to where we each button or something fi scratch. She we suck the khaki, but she don't give a body wash. Come ya, come ya, come ya, come ya, and make your body grab. Jiggle, jiggle your body, fling it, there's some trappy mouth. Come ya, come ya, come ya, come ya, don't make your body grab. Jiggle, jiggle, fling your body, there's some.
Oh,
style be your one like you're pretty. Yeah. Bad girl control the key for the city. Girl, you're well clean, but you're hot dirty from your pussy to your mouth and between your titties.
Select your
partner. Time for your one like you're pretty. Bad girl control the key for the city. Girl, you're well clean, but you're hot dirty from your pussy to your mouth and between your titties.
Rock out. Notes, you know. That show.
All of this up for them.
Kill me, choke me, throw me through the window. Deep pipe, pull up on my pussy candle.
Chelewa, sasa na
mana janki
na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Jingiwa huko ndani ni wako. Chiki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. 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 Shu
Just a cock up, cock up. You know, regular girl when man a have up, have up. Anyway, you step there, just a cock up, cock up. Cock up, cock up, girl a cock up, cock up.
Four corner. Cock up, cock up, cock up. Let me show them boys who are the real dope Jamaica.
Hi, Jamaican them pussy, them a bad man. Hey boy, them are not a champion. Queen gambling done with them organ. Vengeance, I'm gonna shoot them one one. Shot chucking at them like a chuck stab and me bust them it like a bus stop and alkaline in my real bucket. Body wash, pussy wash, everybody know that and
grand spin man a play that, the wave that, the tear that, no wave that, the chopper with the play that.
90s if you slow them, God has ever
slow
them.
Police if you push them,
you're a action boy. Gunshot me put in a the champion boy. Call me Sam Madden with me Sam Sam boy. My gun price and what's up. Pam pam boy, I Pepsi you know me cooler than them. Rise the Celtic, you know the polar one them. The loan on me you suck with the solar from them. Me ugly like the government, me troll up on them. Hell but I'm so fine, I'm me full of action boy. Gunshot me put in a the champion boy. Call me Sam Madden with me Sam Sam boy. My gun rise and what's up pam pam boy.
Watch any finesse, watch any good test. Yone girl call out and dress. Nipunguzia stress, mjulo bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako nazinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. tunaipuliza leo kivuvuzela. Zimetushika zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya, dushka wika o oh mama mama mama. Santo, santo, kaka kaka, nyundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru, cheza chini kawai guru guru. We mtamu kaskari nguru nguru, wakora kakondani sini turu turu.
Chapa ilale, chapa igande, nita kirere, nita chapa inyame. Kisha inipe kichwa nikiwasha ingale.
Selector Palma, the dancehall hero.
Kidem, kidem, indo bazeng, bazeng. Kuto kililia basi kidem, kidem. Na kusomo macho uki pretend, pretend. Miu kata maji tumo weekend, weekend. Candidate kata wiki ina depend, depend. When shallow end, ama depend, depend. Unataka lion, ama kidem, kidem. Sura na kupeka five haga kidem, kidem.
Just to suffer for me, cock up your foot deep on the dresser, then your finger give me. Stallion in a me prime and I know divi divi. So swinging left and swinging right from you a cocky bully. Girl anywhere me tell you fi put in you fi set it give me. Party cock up in a the bed that touch your titty. See down in a saddle now me girl me want you rocky. Make your way to break a river left you running like the Mississippi.
Entertainment.
Kunyogi makali na eri form za madem. Jusi dai machali kila form iko fiti junda rudi na mali. Na eri dem mako sweet utachovi azali.
Omera shit but nikichakare. Na maodi ni wasafire. Nina buzz niko jabanda ni ya ba. Unafaa ukiwasha ndani ya ka. Niko mbatu katapila ndi nafaa. Kikilan niko rada ama pap. Sina was nimekeyo na maras. Ana as amedunga kama nas.
Tune viral, tune viral, eh. Kanyangala mi buda tune viral, eh. Tune viral, tune viral,
eh. Ikami, kami, 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 pizza, palma.
Tune viral, tune viral, eh. Kanyangala mi buda tune viral, eh.
Sina chati ya lufu, sato la palestina kiko. Yaman, uta sugar and ting. Iyo lufi ukuwa tumepandisi ya ikona huki. Nafika ligi kaki air inakazi ya kina nimona Andrea. Lakini bado nikona muzi kanerea. Kuna kibasman pala kwa bezi ya roba na kish. Lakini saa ama njege wame kam kama visa lafu si. Tuko hapa na matimba na kisu tajuwaje ni sugar. Na bado tumekil kwenye kim kama kicks ni sugar.
No.
wabebe Matire kilo ne amuse kang tu majiba ni hap ina me amuse ton tu kwa keja ni kolojo na waroro na wapia Kama tiba kani stick na wajenga inatia Adi mimba kuna njebe kula juo bro puff pasi Na mamble na wakikam awa tu party Kukongoko inangusa jo ndanya kaki Zimeshika ni mazong ama ni mapanti Dem amedunga nika amekam guati kahawa kajaba kumpanda misibati Alosha mambichwa Vitu safi, iyo nanga seti ukiset
Tigwe miti
Toa teje, ndani ya kibenje Leo ni mambo toka menje ya teje Wakikata tenje, nikuzama tenje Ukileta zogo, unados tenje Pose, noma noma wa baby
Haga zimeshona kama mazawadi Haga zimeshona kama mazawadi Gazimeshona kama mazawadi Dunda ni kudunda ni kodoba na wazi Ni kwa club na mdenge ana dime jenge stick Na kwa game mina kam kwenye shua ndani ya dick
Hata maslim sote miu nyandua Niko shua siyo chura iko tight panua Wakianika anua izo boobs kamua Kuna hap ya makleba ndugu ban mafua yo.
Kinyonga rada unapangwa unafit dem Yako na mta kama food ndani ya dish Fit mina fit kwenye beat mini king Mindo don watati ata kama wana breeze
Toa tenje ndani ya kibenje Leo ni mambo toka menje ya tenje Wakikata tenje ni kuzama tenje Ukileta zogo unados tenje Pose Noma noma wa baby
Nikikam wanakam Wakitaka wanapata wanadai Hini tam Niko handas niko jaba niko base
Kanasonga juu ya mae
Nimeka weri Amekam golden Iteme yo
Mini buda Mbosho ni kabumba Weta glass kathalika ndo Nimefika Narene wa rasku Seti kolombo Unakula moto zogo Utakula mboko
Mangeza sauti Apo kwenye debe Shika magoti Kisha jilegeze Nikupige Baka nikubebe Hey Mbaka niku bebe, niko solo kam kam we dada Keti chini kwanza ni washe kishada Apo kwa dirisha angalia rada Mangoko waki kam tu si tunangada
Kena cha palma!
Tumayo mwenye soka make it through daily Mazima tumekishua mechua sini wakali Tumayo mstawzi ni wakali ni virus
Check it. Kusinga longa imanishi umeelewa Kuvaa pete imanishi umeolewa Kusimama inje imanishi umechelewa Pia kuimba gospel imanishi umeokolewa Tembea ukistaga imanishi umelewa Kufuga rasta imanishi umekosa pesa za kunyolewa Na pia kutembea solo imanishi umepotelewa Kwa mfema kwa game imanishi umepokelewa Kwa ramgeni imanishi umetembelewa Kwa game kuwa mshapa imanishi umenolewa Kugive up mwenyewe imanishi umetolewa Cheki lakindi kupata na siri ya piracy Sini meno notangolewa Kuwa ready kuhustle kome lemo na story ya mbuku Kuwa ready kufungwa kome stiki wana story ya nduku Mafala na wengiza box kama nguo ndani ya sanduku Nafanya vitu zimepigwa marufuku Guilty na bado natembea bila kujishuku Airplane mpaka ukambani nikani koka remix ya kama kavaluku Wanabonga shit na fawa pimwe school Nowadays wana shoot kibia ziko so old school Ziko old school kama na virus ni bacteria Ziko old school kabla virusi zimie ziteria Old school kama the reggae ni asio kona dress Old school kabla asio kona mbeni na ukeji Old school kama the biggie name small Old school kabla na tupaka kroso Old school kama the F2
Aluta Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga Aluta
DJ Palmer
Na tunakuanga girimba Aluta Na mawetete wetete boss utabaki umelola Aluta Tuko jing na majong na mafans wakubezwa na zoza Aluta
Ati from zero come ni Aluta Ati riang za ponyoto ni mafuta Shikisha njitu ndo indi zenge usupa Uliza guashua pepa na mashuka Leto store ndio ni kuchome kiponos Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa Rungu yangu suta baki ukishonwa Pike munju ndio ashikwe na homa Hini tension na itaji kuseti Mange oswako wengi na itaji kumedi Bash ni ya waras chui ni kue kipedi Kau na usoro chui ni kue kependi Bash iko fine chui ifike weekendi Awa supo wote na wapiga paki Sina ndai nilipoteza nga kaka Ngius ako jabana na dice juu friends kiss
Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga Aluta Na madem wakikam naona tunakuanga girimba Aluta Na mawetete wetete boss utabaki umelola Aluta Tuko jing na majong na mafans wakubezwa na zoza Aluta
Aluta
Aluta, aluta, lompaka, aluta, 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 zimishika, aluta.
DJ Palmer, aka the Dancehall Hero.
Weka weka ongeze ngine adi nseme Dara dara iyo turi adi seme Ni msupa ama chura bado wako Sababisha tuwa kunyo idha wako
Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo
Nilikuwa jam sign diyo nakam Awa toto sona penda vitu tam Wapatie wakanyone vitu smart Ni watese ni wanyeshe hizi plan Hakuna aja dry dry usiban Hakuna zao mleto washashash Hakuna upper cock fest hizi bash Hakuna makali nda kwani hii ni church Niko shua nimejipin ni narunguna Ni mpige za ulevia toke rukuna Toke huku na ukwe tishe google ma Aguze izo wires kie dituma Suko very mina die ni kusese Ongeza izo glass bana ni kubebe Ongeza hadika ye ni kuyembe
Yo yo, selecta palma
Weka weka ongeza ingini adi nseme Dara dara iyo turi adi nseme Ni msupa ama chura bado ako Sababisha tuwa kunyo idha wako
Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo
Kitu miungoje ni gazeti ya Sunday Kolabu next ya Yesu na Ariana Grande Karao mkurino ama kuwa fundi Na nirea sana kunipata soba Sunday Kama nitehimisi daizo malejo Nipate clap nikikoroga mangamu Nivute mbicho ni confess kwa karao Ati nilimanga mtoi wake pale chini grao
Tunde garage mina deku change oil Sorry madam misi deku ku enjoy Kwani madam mina deku pay a joy Sidai shiko na pia sidai koi Luku zangu mi upiga tuki koi Nima trendset zote zage kosh Sinandaye
kwa maisha kikoposh Shisha
fiti ni kama
kwa Weka weka mgeze ngini adeseme Dara dara hiyo turi adeseme Nimsuwa ama chura bado ako Sababisha tuwa kunye aidha wako Tuwa kunye 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 tuwa kunye
Tener. Si tu madre en tu curva me voy a perder Escucho mi voz, empezó a enloquecer Los tragos hicieron su deber
Selecta Palma
Se me clock con la music
Yo me tengo sucio, tú te pones sushi Tú pegas tu pussy, yo cargo mi Uzi Y te doy más bala que Call of Duty Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba Que yo te quiero ver Pa' abajo y pa' arriba, pa' abajo y pa' arriba Pa' abajo y pa' arriba, meneándote Pa' abajo y pa' arriba Mamacita,
dale no más
Ujisikia ordinary, kali ya ubebwe Arif chati chati, kali ya ubebwe Wewe, kali ya ubebwe Wewe, kali ya ubebwe Ujisikia ordinary, kali ya ubebwe Arif chati chati, kali ya ubebwe Wewe, kali ya ubebwe Wewe, kali ya ubebwe Kali ya ubebwe, napunguze nyege DJ zima bongo situ, nataka rege Wakisikia noma noma, wana toka teke Hini ya wale watiaji Ujifanya kondo kumbe mbwa chini ya maji Ugaf Wale wase ukata maji Ana miaka dhati na naishi kwa mzazi Buda huja soma na unachagua kazi Jisikia ordinary Kali ya ubebwe Arif chati chati Kali ya ubebwe Wewe Kali ya ubebwe Wewe Kali ya ubebwe Jisikia ordinary Kali ya ubebwe Arif chati chati Kali ya ubebwe Wewe
kalia ubebwe, wewe, kalia ubebwe.
Noma noma ndo hiyo design, tulianza na hiyo design. Nairobi koro, lab tu ni moros, poni get leo then ni get you tomorrow.
Selecta Palma, 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 Selecta Palma, dance on Lido, wagwa nde.
Unakaa huko down, stories ako zi, king sisizana then pick one DZ.
Ordinary, kalia ubebwe, RF chati chati, kalia ubebwe, wewe, kalia ubebwe, wewe, kalia ubebwe. Sia ordinary, kalia ubebwe, RF chati chati, kalia ubebwe, wewe, kalia ubebwe, wewe, kalia ubebwe.
Dalelika jaba, dalelika jaba, dalelika jaba, nyuma nika chok, mademu mako fight, figure niza cock.
It's a boy Manogo and King now with DJ Palma, Selecta Palma.
Wana bansha, tunavutia kwa cho. Macho ziko red, yani red and hot. Kidono ni chakati kwa maheta na wasoro.
DJ Palma.
Dani ya Miguna, Miguna ya wale wa Skiza imse. Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika tukingia Dania uma mademparty zinashuka hawajui sindo king na satira kuna loser. Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika ati dance ni Miguna shika shika manguna. Dance ni kunguni ebu kuna kakerea.
Dance ni kifafa
kufa juu ya manguna juu. Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika yo.
Ati mwasi imefika ebu towa kakerea. Msupa kwa keja amebeba mabitha. Kajoto kwa toja na lilia kakerea. Na chume mewaka inataka kuzimua. Warembo wamebeba nikawa lewa Aluya, na figa ya chupa shika shika mandina. Omolo kwenye kija ita adi juguna. Na system inachuna adi kwa kina lawazo.
Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika tukingia. Ndani ya uma madem pantizi na shuka awajui sindo kings na satire kuna loser. Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika dance ni Miguna shika shika manguna. Dance ni kunguni hebu kuna kakirea. Dance ni kifafa kufa juu ya manguna. Juu Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika
Kwenye flow inaitwa Miguna. Dance imeshika uliza hata manguna. Wakubishana nami jo mzee hakuna. Jumi ndo the king au wengine mapuna.
Piga left right watch shika shika manguna. Babe songea nizame huko ndani ya madem danekeja wamebeba mabitha. Wakidance Miguna wanabagi tuna rap.
Miguna nikishika mina uwa nikikatika kwenye flow. Utadhani unanijua flow yangu ni moto bana kuzima kama taa. Toka teka mothaiga fire na pizza na madiva. Fanya dance ime west Miguna dance ma best. Ini moto ngeza joto shika toto piga dance close. Mini nyumba au wengine ni matens. Nikipula ponyo girl na kocha tense nigga.
Miguna hido dance imeweza. Inafanya kila mtu anapanda juu ya meza. Mistari fupi fupi minataka kuzimel. Fanya dance kwenye flow adi kwa kina lawa. Piga left right forward shika shika manguna. Form torea ukikam na njiwa. Wasupa kwenye keja wamebeba mabitha. Miguna is the cell can you dance with the beat yeah.
Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika tukingia. Ndani ya uma mademparty zinashuka awajuna sindo kings na satire kuna loser. Miguna, Miguna, Hindo dance imeshika
Ikibamba sana mazapa ni ya kwa shukulele.
Sina baby ukichoka. Wacha niko dare tukikata kakota. Saito na sele mashida ni kutoka.
Tusha tuju,
hey mini taokota. Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zizi manare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Buzz kubuff, mina chief kif tu. Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyonyo ziko sete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, na ngoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja fida. Na kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mbwe seta kaz. Wananita ras kwa sababu mihubana. Wakiwasha dust, na seti kapedi. Ukinipa bam, tutakula rumba ham. Na ajeda zikikami, itabaki dunga. Nitakema, nitashika, nitafinya Nitajaba kakishika kwa nguo, wacha hizo
Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Bibi shika simu, wacha
Palma.
Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Bibi shika simu, wacha
katambe.
saka ganji kisha lipuka punguza yo pupa tupa kwa pupa mimi na kipaji na drum na bambika kama nilive guni pato mepika kama we ni my guni pato mekisha sura za mababu mazezi na tisha na kama wezi moni tabidu na pisha
diya yo kupa diya seleka palma pull up
Only one Dello, hello. Only one Dello, hello. Dello,
Mix Master Entertainment.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na bambika. Kama nilive guni, pato mepika. Kama we ni my guni, pato mekisha. Sura za mababu, mazezi na tisha. Na kama wezi moni, jabili na pisha. Ikus inatupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Niki saka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya singe zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pinga hiyo shasha, dizina lipuka. Itamuru sash, cheze nae kaboka. Udamuru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, masuna chatisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa.
CJ Palmer.
Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, ite basi na mangoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one dealer, wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, ah. Kama nime songa, usidunge black juu black joto. Wana piga nduru nime shinda loto. Wana sikia wivu nime shika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa,
leta, leta, tupa kutupa, leta, 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 leta.
Minasaka ganji, kisha
nipuka. Tuma sana.
Punguza yuka, tupa kutupa.
If not, if not, if not. Si apo nima ame beba man. Pepe, nima, 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 beba, beba. Pepe, nima ame beba man.
Shida,
si apo nima ame beba man. Pepe, tati kini ufika. Imeweza gal, pepita ki pele pele tawa kata gal, pepita, pepita, pepita.
Selecta palma,
pepita man, pepita chicken you figure. Imeweza gal, pepita ki pele pele tawa kata gal, pepita, pepita, left right pepita.
Super fitu fitu meji bebe, singa makuzi digi da kwa debe. Kali kamanzi kameji basi uteke, na usiku kachuma kacheze. Kama mbogi basi kuja kiurende. Anju kucheza kiwewe. Ati leo ni magura si matembe. Na zikishika unilambe peremende.
Wa mlambe suwa mnyonje sukinyana. Iyo gode ni mashasha kuziwasha. Tukingora ama modelo lazima kieleweke. Na wababia tukate madivatu. Wateke kisha dapi ya kiwake ah.
Kapon angova zimeshika jamakali. Kidogo kuna bisho wa mlangoni. Kufungua ni kadem kajirani. Kalimbamba kalibonga fani fani. Mini nani kamuingiza kejani. Kakajipa chuma ikalala ndani. Ndani, ndani.
Selecta Palma straight out of Mix Masters ENT.
Pepita ki pele pele tawa kata gal. Pepita, pepita, pepita. Si apo nyuma ame beba man. Pepita chikini fika
nyuma ame beba man.
Pepita ki pele pele tawa kata gal.
Papina is like it world. Set your bayoni from behind a fist world. Set the baladour when your wine watch it goal. Girl you are me queen, I'm me wife, I'm me whore. Give your money for your screen, give your right for your role. Could you be free every night now your whole. Sachi fi Sachi fi your fi your. Chanel fi Chanel put a tooth on my
world. Tell
you better, better than the rest. Tell you better, better than the rest. Your dirty girl, can't test. Wine fi me baby. Give up your foot away, you having stop. I just tight and right, tell you having stop. I just put underneath, tell you having stop. I just nice pum pum, tell you having stop. Kick 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 up your foot away, you having stop. I just tight and right, tell you having stop. I just put underneath, tell you having stop. I just nice pum pum, tell you having stop.
Some girl had a disease, but your whole had a cure. Circle for the beat, you a ride a fish world. Higher than the eagle, you fly, she a floor. Fashion you a beat, every style you a do. Find your little. You are diva, you know what the couture. Search up your body, I'm a dose, you know cure. France, we are tour, or a choir to bonjour. Chanel, 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 Tatu, Tonabu,
alafu mbona juna kafikanga bado jashiba haya basi funguka kama kasi na kusku manga masasi madakikana kame chapa nda chapanga makali
nisi
dhambi nda vyesha ndani ya kanisa hapa kazi ni kupea nanga mami mba juna kutakanga tunadai ukidai tunapanda na moja kwanza nikuonyeshe bana
anana
ninayo basi tunapakana hapo nyuma nasidika mnafanda na mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na
Pele kambanyo na kapiga maosoro na karolia baruti ndani ya kikoro na kachuna chuna fudhi bako za ugoro na venyeka na kunyina kanikasoro wakiacha fudhi kwa sabuni za makoro zao na wacha mafudhi kwa midomo za waroro wao na bakisha njungi wakimpasi zo makoro zao
Banana. Ninaeo basi tunabakana hapo nyuma nasibika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
yo select the palma
akimika design unasimamisha uko juda ni mangu na wamejaza tukiguda tia mimba kalinuka juzi akitinga duka na kayanda kakodoko kiparaka mabuva chambua kaguo sijipate na mbua Daruwa taruwa na manjuki za maduba Shikisha na rege ikubebe kambuda Msupa mauta amejaza uko duda
Banana, ninaeo basi tunapakana
DJ Palmer aka the Dancehall Hero
Last guy, you know God nasa you wanna know Ela girl say you wanna papi show I know any little thing you will do My girl, I know say you wanna know She don't know, say you up up with the green Girl, you know papi show No for them I wanna be, you are really the block Them a fake quality, girl a full of bank Y'all be a money, you are free Any, anything, you know do it
now,
Fish
now,
you got
now,
a the thing, you know do
now,
it
Now, here's
you
it
You know come in like them, them a pray so What them
now,
a pray for, tell a girl say
Cause I can't cut me in so Penny, penny can buy my big fat Benz on me half park up out the door Tell them me don't look friendly Me don't make shit Cause I can't cut me in so
Kana rada na wafili kana rieng Kama au narada mze ya beli sharieng Hapa neko sakata sakata kam sakata Shika yoyo kamata kamata kam sakata She want a bad man lock it up Never seen one like lock it up Turn around squeeze and lock it up Bend over straight for the lock it up
If you get step you napenda easy vitu Ebula lisheni tibado unakutu Na mapunyeto sona juwe weni sugu Mangu soko wa udai weni
nipu
Kuta kwangu wakidai njugu Security ni ati wanadai rungu Reni gani hata, nilidhani hata Jona rungu hata, mbolo flani hapa Piga punyeto wakikaza kani dry hata Story flani za waras wakibanshada Niko pin na kichingri kani ngale hata Christophe Roka dandani ya himasha
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka mwen peleke na ring Ziki nyanyun peleke na ring Mango kuwa kifika bosi peleke na ring
Niko rien na vifuata niua Zimeshika na vifuata niua Kwa the rien huyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Palma, palma,
peleke na ring Kikiwa kama peleke na ring Zikinyanyo peleke na ring Mambo kuwa kifika basi peleke na ring
Now I've got a girl Steph ma 3.2 Sifani Stephanie wangana yangu tatu Jujoti zangu wanga round Tatu tatu Muhogo bigi mini mruya Mupiga kibantu Ting-a-ling-a-ling School bell a ring Na mean the bell ringer Na upeleka na rieng Tuma pin meji pin na makoro Na kapenka na ninyo nyambu
ohoro wakwo mwendo wakwo inanifanya nisike kushika matakwo hizo zakwo chezi kuvakwo zikonaria kushinda hata za mamakwo
kadi wa muranga nagidhike tobo bodi zangu kama kawanzango mongo kwenye pedi wako lingo leo meno kwenye pasto hivwa shoda ndapea neneno sezi mwoga inje isi majambosho midhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo hapa kuna za ponye tutango leo mbengo nisha pita na kadem kapedi mapengo
peleke na ring, peleke na ring kiki waka man peleke na ring ziki nyanyan peleke na ring mangoko wakifika basi peleke na ring
niko ring na vifuata ni uwa zimeshika na vifuata ni uwa kwa the ring uyo bwana chakua shikilia bwana uya chakua
peleke na ring, peleke na ring kiki waka man peleke na ring ziki nyanyan peleke na ring mangoko wakifika basi peleke na ring
niko ring wachapienge yende chain mkoba yako minisha afanya main alidai ni msese juu ya fame nikamtoka akiwa lai juu ya risto ya game zimeshika rieng flani zimebondi hakuna nyanya apu mblena sinidondi umauru ya gedo pigwe soki genge lawa genge apa tutakoki utoka apa ntakununulia poti we check out astukiani na ploti remix na disi ya noti
kami disa alma
DJ Palmer.
She love come back here. Can't tell the pressure but the pum pum brave. She love
select your Palmer.
She love come back here. Can't tell the pressure but the pum pum brave. About the pum pum brave.
The man ya look slave. Put fire up in a me whole start place.
Boom off the body and done. Boom off the body and done. Bucket it off the fun.
Rev out me body and done. Stab out me belly and come. Teach me now. Run. Take wine, take wine.
Now you love the ride. Now you love the sex life.
Oh, you mean peers, but me hold too tight. And you fuck it every night. Let me walk and wine.
Jan, net the position ya hun. Pussy me a punch. Titty nipple for me lunch.
Select your palmas.
Fucking at you all night long. Fucking at the dark light gone.
Me no afraid I know you see them me band. Come slam dunk it like LeBron.
But from a band in a bed make your ball. At the please make me go on.
You must see mad. Bet you say me make you run out of this.
Bet you say me make
Miss
you see
down and turn.
She loves turn back way. Can't tell the pressure but the boom boom brave.
The man ya look slave. Put fire up in a me whole start place.
Boom off me body and done. Boom off me body and done. Buck it off for the fun.
Rev out me body and done. Stab out me belly and come. Teacher me now one. Me a fool you can stop fucking on.
Talk ya talk and you love it so.
CJ Palmer.
Don't know. Ah, don't move me but push it in.
Again, babes wa make. And the first four round did connect. Oh, so you love that. You want fuck it. Alright, got the beats, got the beats, got the.
Fucking at you all night long. Fucking at the dark light gone.
Me no afraid I know you see them me band. Come slam dunk it like LeBron.
But from a band in a bed make your ball.
Select your pal, one and all.
Bet you say me make you run out of this.
Bet you say me make you see down and ball.
You attack ya.
She love fun back here. Can't tell the pressure but the boom boom brave.
The man ya look slave. Put fire up in a me whole start place.
Boom off me body and done. Everybody and done, but it all for the fun.
Report me body and done. Stop out the belly and come.
Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl, this a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender.
Ringin' on your goro, laugh a kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. Na mimboko, mbaka usogo. Mama kiwa kampu ana stone proper. Lapo kiwa batu ana dondosa. Pale downtown ana dondosa. Pale down kudondosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Niko kidali yo shamba da chunamba. Niko kidali yo shamba. 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 Niko kidali yo shamba da chunamboga. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu darien. Nazituna kama jengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda rikona sofa. Chapa chapa kichapa na chia
boma. Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous miudai miudai. Miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Seleka pambulu luku washa kindukulu. Kam kikutani ni kupige mabipopo. Pali Instagram katatisha na kimboto. Kanyo na watesa mina penda. Mangoko mangoto maloko. Siko kwa mosho orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu fika ndona juu ya koto. Gurugu kukaba kwa kila mauru.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na
penda. DJ Palmer aka the Dancehall Hero.
Mix Masters, the Kenya number one. That is the maddest DJs from Mix Masters. Selecta Palma.
Toki kwa baby, Nat kwa baby, Kish kwa baby, Maoni kwa baby, Mabati kwa baby, Majoni kwa baby, Majonda kwa baby, kwa baby, kwa baby. DJ wa baby, ikiza kani nungie repeat.
DJ Palmer.
Goma ikidropa na shukisha tamu. Kuta tamu, atini tamu tamu. DJ wa baby, ikiza kani nungie repeat. Wa baby shake it over, madimo na pendova. Goma ikidropa na shukisha tamu. Kuta tamu, atini tamu tamu. Kayo bangi, kwa baby. Ngayole, kwa baby. Nandora, kwa baby. Hibera, kwa baby.
Umoji, kwa baby. Kami, 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 Bisa, Palmer.
Kula makondenga ni lazima ni kuteke. Kongeza kingine walie ni komatembe. Kingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima wayatawe. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima wayatawe.
Kanikuru usibongo kanichura usibongo. Toka tenje walenje fika stenje. Uko gede uko dudu uko dede na chuma ni ya malele. Minapenda tuwa wili wakitingi za madiaba. Zimenyanya zimebundi izo nyanda na zipa. Mwiko shas mama mina penda tuwa kamba. Bile wana wine wanafanya mina wanda. Jo kwa kitanda itabidi mempanda. Ni sisi wawili na mafisi nda wachanda.
Kula vako ndenga ni lazima ni kuteke. Kongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Bile una wine ni lazima wayatawe. Wataitana wa wataitana. Bile una wine ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Bile una wine ni lazima wayatawe. Kibush kisojo kibush kiroll. Kibush kisojo kibush kiroll. Kirum kiholjo kibum kisong.
Kisakika
mwore jo tunapimana. Tuko bukle tumedunga tumeseti tumevuta. Niko macho na kukiamba niko maji na ketepa. Huku nyuma umebeba huku mbele ntakuchoza msupa leo. Ntakuteka niki drill utawika niki twist. Chochachisha niki play swazamisha nduru na mayoro. Itabaki waitane. Nduru na mayoro itabaki waitane. Kondenga ni lazima ni kuteke. Kongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane.
Come close baby adi ni kucheki. Vile umeweza come ni kuseti. Nipe through pass adi kwenye mechi. Vile uko waba joo pigo deki. Napenda mash chosi pendangi mangale. Washa kishasha nyanya kinwa. Washa
kwasha kishasha nyanya kindukulu tingiza madebo kuna nyona kwa mbulu tu belenda kuzaga itabaki ni manduru tu ulavako ndenga ni lazima ni kuteke ongeza kingine walie ni kwa matembe ingisha vizi ni lazima tuwatese vile unawai ni lazima waitane wataitana wataitana vile unawai ni lazima waitane wataitana wataitana vile unawai ni lazima waitane
ready fix look at them on the car clip take a crawfish stress of them artists I'm in your turn, this gun fight me now miss that kind of badness,
voila, what you call this?
These banana clips, no sell a market badness, you watch up you, make out your pocket seen from the plane, I'm afraid fi pass me why good as that, one piece on campus
Sparta, no crime fi we no shorter
no, we elves, the full of gun like Gaza teach them a lesson, shot long like Mark I find up on the bar,
then be a debarker
damage,
create another disaster can't ricochet, a goalkeeper me a kick off seen from the stage, performance dry so them boss infrared with a bottle of water so you can go up not a bad so go and chat who's it pan rapid clap it me non stop fully out of the famous shut off locks vultures and maggots feet on your carcass
so what you call it
not a badness
me want to know what you call it now what you call it
select your partner.
Baby, siju ni kwete nerea Vile uko fine figure nyuma mbolea Usijali ni kikupa msini ama mia Sunajua mini baba na mtoto na lea Tuende kwa kilab tutukate maji Kisha kwa keja nipige masaji Chorea story zao watiaji Nda kufanya westaka ni kiminaji Basi shika chini shika mbaka ukuta Zungusha kama ila mfupa Kuna kuka chini kila mtu katika Tuende damo bubble Bubble Damo bubble Kajima fiswa mesema Double bubble, yeah. Bubble, yeah. Double bubble. Ikizima na iwa, yeah. Double bubble, yeah. Bubble, yeah. Double bubble. Adi mafiswa mesema, yeah. Double bubble, yeah. Bubble, yeah. Double bubble. Ikizima na iwa, yeah. Na iwa.
Vile uko fiti unafanya na koma na design ni ethic lazima tutapandana. Bendi ni katembe baka tufunge bandana. Pana ngora na maboss, kita ngorana. Bang. Bang baby girl basi bang Mile ina waku na wahenga wa mehang Jeza ni ya nia njo niweza kudandia Na ukehe rada yangu jineza na mwakia
Jambo na mkuru wa medunga tumagurgo Rosho ni mamboto wanasaka pia nogo wakibend Wanatue koko fasta kama benzo Kidabu babu nturi, dabu pia insta Suva umebeba kama kujitesa Mile unatesa, buju ya meza Ukibend na udabu vile mi upenda
Selector Palmer
Basi shika chini shika mbaka ukuta Zungusha kama ila mfupa Kuna muka chini kila mtu katika Tende double bubble Bubble Double bubble Adi mafiswa mesema Double bubble Bubble Double bubble Ikizima na iwa Double bubble Bubble Double bubble Adi mafiswa mesema Double bubble Bubble Double bubble Ikizima na iwa Na iwa
Cheki venye kameka Canada inika pangelo bank Teremusha, izo aga ziko fan basi tingisha Niko pege chuma, niya ribu topo, aye Niya ribu topo
Kinuku nimipigia luku kama prinsuku Unaweza mbulu nikibonga zulu msupa kukujegi kuzispin Amekuwa zuzu wondo kumjenga nimetoa kutum
Super way bang jo, sari ya story du Nina stia uko na food ya pana mind kwa na kuni Kapia unadaye niko na pipe ya maji
Palma!
Selecta Palma
Bingisha, tungusha baby unanimaliza Unavocheza na maringo unanitatiza Shika chini tetemesha misi lalisha Very quick, very fast, mi ufastisha Bend down, kichwa chini kisha tingiza Teramos, nyako verdonge Mapocho pocho ama vidonge Teramos, yani pole pole Aina hari, ini ya silole Maheta wote wakule dole Mafans wote pewa vidole Unani tatiza, bingiza, na misi lalisha Unapo TikTok, pegunani
unani maliza, bingiza unani maliza, bingiza unani tatiza, bingiza na misi lalisha unapo TikTok.
CJ Palmer.
Sebedeng, mstari noma na luga ni sheng, wakali kwanza sini rich gang, shake your body make bang bang, bang bang, usiwe mchompe mjulu bang, kwanza chini kisha bang bang, bang bang, nani bamba unavo tweng tweng, tweng tweng, mtu mtamu shinda benten, benten, aki wine ako fete, fete, atawezana na masete, sete, kisa basi tuna kata kata, kata kata.
Keep to keep on when you wipe magico. Ah, to a form, do not feel like a jogo. Smile tick to Nikaya Toto. Come base, come road to jogo. Jilo Taji night to the lamba lolo. Jilo Taji night to the lamba lolo.
Yo, yo. Ni Norma. Norma.
Josh.
God tell you that is me. Na kusitonyo zangu zimeshika na staki tuwe tinyonyo. Buni zitembeze juu, tuko juu ya mikongo games. Imeshika na tuko ndani kasidon.
Ati kuna vela ama drinks na kukizi ubeba. Kwani kuna weather tu ya watu kupewa kuni na ketepa. Itabidi umelenga na netoa moja. Ndo vitu mi upenda, two by two ndo vitu ziko true. Na tiko liyo nipo nikasi ni mabu. Yes you are true, na mi niko juu. Like zimeduju, nduru ziko juu. Nashika, nashika, adi nachizika. Zake zimeshika, nashindwa kuitisha. Nikiche kichini, ashadi wet. Sijui kulalishe, na bidi nimpe. Double B, itabidi zimemeswa kasi. Hivyo itabidi umelea, juu misi bed. Nataka nikuweki, usidon.
Selekta Palma, AKL, wana jank.
It's noma, itabidi wamesonga. Pande mchongo, mata kushuka, ndiyo noma. Kiwaka, wataleta kugoma.
Palma.
Mabate nitakuwa ni kugongwa.
Kima nyanya yako form 2 nisidonyo. Down to kisonga form 2 nisidonyo. Ni form ya wajanja si form ya masponyo. Sidonyo kwa soko, sidonyo kwa ndoto. Na madoko sidonyo hubamba. Kama mhogo na karo iko kufotana. Ni form iko rada ya mabuda iunai. Sidi zeo ntingisha tuma vichwa. Juni noma hii form niko ndakas. Na mangolo ziki diaper ma slippers. Nazo lines tukitowa ziko top class. Zina time kama gas, zina kill trash. Vile zina flow uwa zina bamba. Na madem juu ya beat kubanjuka. Pale bass nazo dende kupepeta. Iyo form uyu tu watu sidon.
Sidon, siyo ngoma ya kudos. Ni ngoma ya kubati madem kwenye song.
Leta, 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 leta.
Ni na mandom na machupa sama chrome.
Akimba nyanyo yako form 2 ni sidonyo. Down to kisonga form 2 ni sidonyo. Ni form ya wajanja si form ya maspot. Sidonyo fato kwa sidonyo.
Manoko kwa finali. Na wanga wasipuongi kango ndani. Ni wabubu sana sana kanko kazi. Tayari wanadachi mini mpane. Na mkoshua tona
kia. Selekta Palma alila mla mbe. Swali la limionye. Swali la msila indo.
Kika kicheka.
Mabara ni mafuma ilale ndani. Tunguzaka jaba cheki bati. Nikidunga nege juni kati. Cheki kina masi sisi lati. Zungusha mahaga lefti righti. Cheki mami ni lumku dati. Zimeshika zimerunda ni kunasti. Kumeja tumushi na wanati.
Hapa pana ni manoko kwa finale. Na wanga wasipuongi kango.
Yo 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 yo. Palma kill them one by one.
Kali wanateachi mini mpane. Na mkoshua jona kika kicheka. Kika kicheka. Kika kicheka. Kika
kicheka. CJ Palmer.
Ego eja leta leta pia. Sika glass milia niweka adithia. Kuja tunabilia ni mina garamia. Nikuji nice, kuji nice. Zati mware cheki. Nikuji duka, nikupanjuka. Nikukatika kanda kama zimeshika now. Nikuji doka, nikupanjuka. Nikukatika kanda kama zimeshika now. History na nibamba na pie na niguza leo. Nikusere pamoja na wasupa tuko. Ndani ya bukla tumeshika machupa speed. Ndogo ndogo hakuna chapupa. Kita wita ekelea makali mezani. Wakali mafadhe huchiza magizani. Makali mapale na juwa waizani.
Kuzitoka kubanduka jiachilia mabega kama tu wanenga kana shikanga kapienga mchuma ndani kutoja ni mijipini ndenga Deus kwa kinena ni marungu kumzeka nipike kafirimbi ni kulize kakipenga Masho nizi send a receive kama senda Figa dry chop tuko koku kichomo Amori ngori tuko chom kenji anadokwa Hebu nita 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 nita
Selekta Palma
Weka kadenu kakwa fiki kukula Don mebakisha umbo fiksi ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani Queen B Machine Kakona Queen B Machine Sema Queen B Machine
Queen B Machine
Kamebeba steki piki nika Queen B Machine
Queen B Machine
Kakina mazi ya chane nika Queen B Machine
Silea utadika ningoza wacha kwa kwa weka Na kamisi nikithani rodi naro kustukia ni mtaro Misi fresha kwa mastingo nita kushika kilibaro Na ukianza eti kuvika nita kumwaga diazana Kugurumisha shimolo utadhani mcheza pano
Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fiti ya kulika Weka kato malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki
Alana me kaki dofo Alana me kaki dofo
Kakona Queen B machine Alana me kaki dofo
Yipu sifata miya begi wafo
Kamebe kaki piki nika Queen B machine
Masters Entertainment. Same was a ball fatty I know that pussy girl make your life unhappy Tell him me back it up Tell him me back it up Tell him me back it up You want Only go to the body
Only go to
Straight out of Mix Masters ENT. Palmer
Atifom Niku Guara Atifom Niku Guara
ati form niku guara eh ati form niku guara pose guara pose guara pose ati form niku guara eh ati form niku guara eh ati form niku guara pose guara eh cheki form buda cheki rada kuna dance moja kali ujawai rada shika dem kando yako hata kikuara shika dem kando yako hata jichonyanya skia skia la mareke asipewe tire akidai kuna vile cheki kula inje ujinga makelele peleka inje ati form niku guara niku jiguara ngoma top ordinary inachizo tu kwanganya top ordinary inachizo na marasta mapasta masmata nadi wale ma first class dance moja kali utadhani si ma master ati form ni siku chana eh ati form ni siku chana
Shika kuila akupenyuma
Suka kuila shika ukuta Wacha walewe, wacha wasere Wacha wabonge, wacha walale Wacha wadire, wacha wabebe Atiform niku Guara Atiform niku Guara Atiform niku Guara Atiform niku
Guara Atiform niku Guara First thing in the morning When I wake up Thank God for life Look in the mirror, say bitch, I'm the best, 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 best. Way too blessed, 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 blessed. Bitch, I'm the best, 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 best. Way too blessed, blessed, blessed.
Select of Palma.
No matter why I try, 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 you can never be me, never I. Keep petting from the side, side, side. Let me take this blood clot worldwide, wide. I'm a 5x2, that's a 10, 10, 10. Never ever beg friend, friend, friend. If they're not with me, me no worry about them. Oh, blind man can't see it. Oh, so every day I repeat it. I say, first thing in the morning, when I wake up, thank God for life. Look in the mirror, say, bitch, I'm the best, 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 best.
I know you like it rough, I get reckless. The way you lick it up, you gon' make me fall in love. Baby, you gon' make it hard for the next bitch. Yeah, I'm the best, 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 best. That's your boyfriend, I ain't impressed, press. Baby, when your body pop the top off your chest. Work that body, throw your ass on the bed. Baby, what's the message in the bottle? And we lit tonight, don't worry about tomorrow. When she with me, she feel like she hit the lotto.
Come, 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 Lisa, Alma.
Bitch, I'm the best. Yeah.
Manico de la Skiza rinde zinalia geto Geto Skiza made analia toto Toto Na maboy wameshika moto Yani ni vipi boy wetu wakulishe moto Na maheta wanapiga moto Pasin Peja yake wamepiga koto Nisin Rema wake wamedunga pato Choi wake anashinda akikula ngoto Chaki Sika the man in the life mama Anza kusaka job ukalishe wana Chaki Ile tukio litokea jana
Select your palma de dance and hero
Ati tonight mina move to ki dead body Dead body, ati tonight mina move to ki dead body Ki dead body, iningoma dedication kwa ma dead bodies My dead bodies, iningoma dedication kwa ma dead bodies Dead bodies, my dead bodies Una move, ki walking dead 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 Una move, ki walking dead
Selector Palmer
Unamu, ki walking dead Unamu,
Kiwo kinge, unamu. Kiwo kinge, unamu. Kiwo kinge, unamu. Kiwo kinge, unamu.